nafasi yako.
Baba chukua
moyoni mwangu Yesu.
Baba chukua,
chukua nafasi.
Ewe Yesu
nakuhitaji Yesu.
Nakuhitaji
chukua nafasi yako.
Nawe
Roho moyoni mwangu.
Roho
chukua nafasi.
Roho Mungu
nakuhitaji.
Nakuhitaji
chukua nafasi yako.
Nakuhitaji.
Day and night I wait for you to take your place in my heart, Lord. I am not going anywhere. Please come and take your place in my heart.
Kwa muda mwingi baba nimekunyima nafasi yako katika maisha yangu, nikakunyima nafasi nami nikafeli sana. Ndipo narudi kusema njoo chukua nafasi yako. Kama inchi tumekunyima nafasi yako baba, uongozini kila mahali, ndipo kikakuwa kilio.
Holy Spirit, fill me now. I'm all yours.
Don't you go nafasi yako.
Nafasi yako,
nafasi yako.
Ni wewe baba.
Yesu, chukua nafasi.
Ewe Yesu,
nakuhitaji Yesu.
Nakuhitaji
nafasi yako.
Nawe
Roho,
Roho
wangu.
Roho,
chukua nafasi.
Roho,
nakuhitaji.
Take your place, Lord, in my heart.
Chukua nafasi.
Never be the same.
Unao muda sasa, mkaribishe, mpe nafasi moyoni mwako. Nawe mama yangu, kwa ulezi wa watoto wako, umemunyima Yesu nafasi yake. Watoto wako wahitaji Yesu.
Call upon Jesus.
Chukua nafasi yako.
Hakuna mwingine baba, ni wewe.
I'll take your place today. Today, Lord.
Chukua nafasi yako.
Saturate me.
Jaze.
Surround me.
Moyoni mwangu baba.
Moyoni mwangu.
Chukua nafasi.
Wewe ni kimbilio langu. Wewe ni ngao.
Nakuhitaji baba.
Nakuhitaji.
Chukua nafasi yako.
Siwezi bila wewe.
Moyoni mwangu Yesu.
Siwezi.
Chukua nafasi.
Siwezi. Siwezi bila wewe.
Nakuhitaji Yesu.
Joo.
Chukua nafasi yako.
Roho wa baba,
nijaze,
nifundishe,
hata
maombi.
Chukua nafasi yako.
Na kwenye boma yako umeachia watu watawanga. wako wamona ni kikwazo maisha niko. Mume wako waona ni kikwazo kwako kila siku. Watoto wako waona ni kikwazo kwako mzazi. Huduma yako umeachia watu watawale. Unaona Bwana Yesu ameshindwa na nafasi yake. Mwachie Yesu atawale huduma yako. Mwachie Baba atawale na utanawiri wewe
nafasi yako.
Humbly and still waiting for you Lord, just you Lord.
Jochukua nafasi.
Sina mwingine wa kukimilia. Nimejua makosa ya
moyoni wangu.
Nimejua nimekuwa hasi. Lakini narudi na kusema
chukua nafasi yako. Moyoni mwangu Yesu,
chukua nafasi yako. Katika huduma zetu uimbaji wangu Baba,
I fast for you.
Moyoni wangu katika huduma yangu we.
Take your place Lord.
Nakupa nafasi ya kwanza.
You have said, be still and know that I am God.
Chukua nafasi.
Come and take your place in my heart today and now.
Moyoni wangu Baba, chukua nafasi. Kuhitaji Baba, chukua nafasi. Moyoni wangu Yesu, chukua nafasi.
Chukua nafasi.
Kuhitaji Yesu,
I need you Lord.
Chukua nafasi.
As a deer panted for the waters, so my soul fasts for you, Lord.
Oh.
Take your place, Lord. Fill my every heart, my body, my soul, and my spirit. Fill me, Lord. Yes, Lord. Take your place, Lord. Just you alone.